ha unga diabwe wa diabwaka Daliso mwana wa mukomboni alongside the Messike azakapena nanga mulungu ni shintu
nazo Psalms meeting
Jisaleke kubembewa gakale mavuto achuluke bwanji mulungu aziwa zonse zimene tifunisisa Jisaleke kubembewa gakale mavuto achuluke bwanji mulungu aziwa zonse zimene tifunisisa zintu zika koma timai wala mulungu zika tiendela bwino timai wala mavuto koma zovuta ife zika tibwela ndiye pomwe tipembela mbuye titandizeni Zintu zika koma, timai wala mulungu Zika tiendela bwino timai wala mavuto Koma zovuta ife, zika tikwera Ndiye pomwe, tipembera mbuye titangizeni
Kwanza, vitu fikanzuna, timai wala kutikulikulula Bati tikalula, ndiye paetiendo kasokolola mabaibo na kufuna mulungu tiapu Nikalipe ine, nati nikalipe kuona kwa mtu kwa teka we Kupembere na pizza, olo chicken and chips, chifikira kutia Bati atelele lumanda olo zumba, uito ichaira matanzi kuona munga inga sanduke tipo ono rocks Olo ofuna vikwati, ndalama, chito, olo vana Mama jito enda kuma mountain kuseni seni Anja mulungu akabapasa Ishi kwa sira kumkosi kwa pipa Mulungu tamuivala Mabai pota pezamu mapukesi Inekunishita so Very very Korasi
Jisaleke kubembewa Gakale mavuto achuluke kwanji Mulungu aziwa Zonse zimene tifunisisa Jisaleke kubembewa Gakale mavuto achuluke bwanji Mulungu aziwa Zonse zimene tifunisisa Zintu zika koma timai wala mulungu Zika tiendela bwino timai wala mavuto Koma zovuta ife zika tibwela Ndiye pomwe tipembela mbuye titandizeni Zintu zika koma timai wala mulungu Zika tiendela bwino timai wala mavuto Koma zovuta ife, zika tibwela Ndiye pomwe, tipembera mbuye titandizeni
Kwanza, olo baibo, nati baibo Ikambiratu chisunguka, kuti pray without ceasing Ndiye kuti kupembera, kulipe malire Weta watiapore chia mteteka Olo wamene hati asha wama, pempero ni pempero Ulifiti olo ndio twala ufunika kupembera noti anzatu mtu kutwala nati musanga kutwala mtu kutoka nguo kwela pampasa ka kuchita kuitana vanesi kuti perani munipisha ko jeans mtu kuyonda kuyonda oyanzula pabeti kuchita kumuyanzulira kumosi na mabendi sheet vambera chabe washing basket ya vinirimo hapa maji ya pola ni anchomba nanga mungava kuire Apese kachate mali uko
Jisaleke kubembewa Gakale mavuto achuluke bwanji Mulungu aziwa Zonse zimene tifunisisa Jisaleke kubembewa Gakale ale mavuto achuluke bwanji Mulungu aziwa zonse zimene tifunisisa Zintu zika kumba timai wala Mulungu Zika tiendela bwino timai wala mavuto Koma zobuta ife zika tibwela Ndiye pomwe tipembera mbuye titandizeni Zintu zika kumba timai wala Mulungu Tiendela bwino timai wala mavuto Koma zovuta ife zika tibwela Ndiye pomwe tipembela mbuye titandizeni
Rest in peace The first Republican president KK Findani Zepiri, Sam Amaenge Asoza, Levi Sakala, the Onstas Baleatu, Amenana Disia. We're gonna meet them once a Tango Kumana Uchalo Chamaruba Maruba. Kuziko Lamkaka Niuchi, in a Gunichita so. First Corinthians 11, verse 34. Wamena Mberanjala, aende akadie kwao.
Zenscoop.com